Scheiße.
Tschüss. Vicky Pondis.
Yeah. Boozer.
See your smile. See your body, hips don't lie. Why you fine though? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, oh, hey, oh. See that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
If I had a number yako, mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya pari unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Zijune.
Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Make you fall in love with me. I know you don't love me. I know you just want to top it. Bye bye. Mapenzi shamba, uyapande, uyavune. Ebwana we, mapenzi kulisha na nilishe.
Acha, sema weni pokon, 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 nyoko. Kama mzigo uko soko, 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 soko. Sema, acha longo, longo. Nisijiri hirit.
Nyo.
Acha foka foko, foko foko, foko. Lazima tuboke mito boko, boko boko, boko. Mwenyewe mija kwenye mboko, mboko mboko, mboko.
Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Zijune.
Basi nkomo nimalize.
Zijune.
Alright. Basi nfilisi nimalize.
Zijune. Zijune.
Tena dangu.